Did your mama not tell you don't go play outside when the weather's bad?
Gotcha.
Usipolala macho hauna chako umeuawa. Ukikimbia bato weso komando ni kawa. Uko kina cha bahari umezoea kuoga kwenye bwawa. Uko umekuja sayari haina kunguni haina chawa. Tapagawa manyanga madawa ni Mungu anagawa ndo anayenipa power. Tuko kwenye rush hour kutoka bila shower kula bila kunawa. Ukijifanya rude mimi mwenye nimepinda jambazi masudi. No cash, no food. Baba utakula hiyo attitude. Ukiletea mood, mendo napendaga sana. Very good. No cash, no food. Baba utakula hiyo attitude. Oya we, si unataka information. www, download the application. Si unapenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application.
Oya
we, si unataka information. www, download the application. Si unapenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application. Radio imemeza kada, hawana nyimbo washa sada. Kitumbua kimeingia mchanga, mbona wata ba, ba. Propaganda, mara kimeshuka kimepanda. Kuleta pigo za kisha ba, moto ba, ba. Ukijifanya rude mimi mwenye nimepinda jambazi masudi. No cash no food. Hapo utakula hiyo attitude. Ukiletea mood mimi ndo napendaga sana. Very good. No cash no food. Hapo utakula hiyo attitude. Oya we, si unataka information. www, download the application. So unapenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application.
Oya
we, si unataka information. www, download the application. So unapenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application.
Classic music.